Tumbeta italia katika anga.
Like this. That is how the trumpet will sound.
Yeah, just angalia vitu na
sisi. Mbona Land Rover iko hapo?
Yeah,
Evoque fulani, si ndio?
Evoque, yeah, yeah.
Angalia gavi tuna CCTV.
Yeah, imepile, imepack hapo kando ile BMW. Almost zinatoshana.
Yeah,
nikaitema Ian.
Ile
fundraiser.
Ile
fundraiser ilikuwa ya importation. Ingine utabai njumu ya $2,500 shillings. Guarantee ukiva, let's say, twice a week, utalast now 6 months, imechapa.
Yes.
Ingine ulibai $300, utaiva twice a week, guarantee 3 years later, yu njumu itakuwa tu bado iko poa. That's why ukisha kanayo, time yote, unaboeka nayo, unanua lebo mpya, uniuza kama mtu, unipelika mtumba.
Argument yangu inakuwa gaiyo, if you can have enough bootlegs, then uko saa, unajua? Because you are nearly marrying a hoe and you've just been saved from the hoe. Because mimi nataka raya plani na choma. Iseme sasa, juu tumeona familia yenu iko na malaya, sirudisheni mahari. Alafu mjidoe.
Ya, unajua kisabu pro ufanya hivyo. Iseme dema enda misbehave. Ama natulikuwa tusha peleka mahari. Enda na raya ingini. Hai, the next morning. Teni pesa yetu.
Eko nene. Episode 662. Tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend.
Yeah.
And what's it was a PSA, public service announcement from Mr. Thiong'o.
Yeah. I want to thank all the Eko Nene family, starting with you guys. Tumekuwa na fun drive.
Yeah.
I think we were able to solve zile balances zilikuwa.
Okay.
Started with like 20 days in akiwa hosi. That's my dad.
Yeah.
The bill came around 1.4.
Mm.
But sasa now coming towards the end, way over 2 point something.
Mm.
So you achieve, trying to achieve like 3.3.
Yes.
No, you shoot higher just to not fall short. Eh?
Yes.
But jana kulikuwa na fundraiser. That's being on a Sunday.
Yes.
And I would comfortably say we are out of the woods. So thanks to everybody who took time to text, to call, to check in any way format, to send their 20 shillings, to send their 10,000, to 20,000.
Yeah.
I really appreciate, man. So now you can podcast in peace, man.
Yeah, well,
yes.
Iko nini family jo mnakoga real ones, eh?
Yeah, true.
Yeah, mnakoga real ones sana, so tunashukuru, man.
Yeah, true, and also tunombea Buddha.
Yeah. Recovery and healing. Salimia all the time.
Yeah.
He's also very, very grateful. Aliniambia that month alikuwa very popular.
I love because you know
kuna little picture.
I love you kuna ma twins, eh?
Yeah.
Morph na Tushizal.
Yeah. Hapo kwa la tuli yake hapo.
Zaka juu story. I think ulikuwa watch your time. Ama Zaka alikuwa? Kuna actually happened. Kuna time tumeenda kucheki Buddha Ian, eh? Kwa hosi.
Oh.
Alafu ka pastor fulani kakatokea. Ulisikia go
story? Ulitokea
story.
Kwa
pastor alitokea alafu kenjoyo sisi watu. Yeye alikuwa amekuja hapo na stories za kupreach. I think watu wa kupreach wa juagila sometimes you just want to hear that.
You don't want to, yeah.
Like you've had enough words. I don't need that.
Uliona kadem fulani kakizusha koma 3?
Eh.
Kalileta. Noma.
Akwa amesema hiyo like
awa because kabishti kangu from back in the days.
Okay, no wonder. Disturbing the peace.
Ulikuna rock na zile enzi zenyu za ku za rock.
No,
na chief.
Mbefanya vitu mo. Kuna time ulikuwa na act, so I think we featured na yeye kwa scene moja. Kwa scene ulikuwa, yes.
Oh, okay. But I think alinibambaga na hiyo story ya. Yeah, like mtu choka. But hey, let's talk about fashion because coincidentally leo tumeamua kumachisha na tujui. Mimi na Ian tumemachisha jeans. Alafu pia nyinyi na chiki mwa mwani kuchapa green flani hapa.
Yeah, mimi na za kuna jo lazima tu represent jungle green.
Jungle green.
Being on a Monday. Alafu unajua bench wa gani green pia.
Yeah.
So leo Monday tulisema gani jungle socks ndio sijui Zack sijui leo.
This time nimeva at least some blue ndio ira yesi nitolee zile za obvious.
Okay, mimi na hiyo story ya kumachinga sauce. The closest zile nimepata hapo karibu ndio mimi ubeba.
But it's the law. Iko kwa constitution.
But this why too much na kila kitu ama mimi sijui
kumachinga.
Tuseme tu na machinio joga. Hujatoka mbali sasa. Try we excuse it.
Na joroba alikuwa ga cop jam.
Yeah. Ira alikuwa mbanga.
Alikuwa cop.
Yaani kumekuwa mtiaji from day
one. Ameniangalia hivi.
Ira alikuwa haya. Oh shit.
Alafu, ni cop in the 90s.
Representing the streets.
In the 90s.
Yeah.
Unajua ameniangalia hivi. Nikageti ile inaitwaje?
Didi ile.
Eh. Cause dining hall haungeingia without socks. Eh. Ulikuwa pale ukipewa na milk lazima ungeingia with full school uniform hata kama it's scorching hot.
Yeah.
So kitu kingine walikuwa wanaangalia ni socks. So vile ameniangalia tu hivi nikakumbuka. Nikakumbuka alikuwa mtiaje
sana. Mimi ngambo like you used to work for the enemy sikekubali. Mimi I work for everyone, eh?
Mimi sikudangani. Constitution. Ya iko nini? Hata mafans wanajua. Hata tukienda skule tukiwa Munyoro. Eh wakauliza, "Eh itabidi rigijia akwe na socks." They know socks ndio the key ingredient. Hii ndio secret
yetu. Yote tujakata.
Eh, na lazima
sote kwa match.
Kile nakataa tu ni used to be a former cop. Unajua in the streets that's enough for sisi kukupeleka pahali na kuacha sleep with the fishes. Robo sleeps with the fishes.
Comprende amigo.
So sujaga.
Yes.
Akuko sagi that dirty cop.
That's why imekuwa accepted.
Corrupt.
Mwafu, unongea about weekend kumachi. Jana pia tulikuwa tumemachi.
So, tulijipata jua coincidence mi na Robo. Tulikuwa tumeenda adventure flani. Kuna history ya, inaitwa nini? Paradise Lost inakuwa grabbed. But kumbe they are grabbing the property around it. And kitu story ya Paradise Lost ni interesting sana. Because when the story broke out, ikuwa broken by Nation.
Yes.
Media group, yes? The Nation newspaper. So story ilikuwa ni nani? Ubuda naitwa nani jo? Sudi. Ilikuwa ni Sudi Murkomen na Buda Fly into Kororia. Sindio? After MP. Ile statement itoke,
yes.
Unafikiri Murkomen akulala. Jali release statement immediately because I don't even know where Paradise Lost is. Alijitoka hiyo noma.
Unajua Kororia ni man short.
Eh.
Kuchachisha.
Eh.
Kororia, Kororia kitu ni something bitter.
Bitter. Yeah. Kororia.
So Kororia ni mtu wa kuchachisha.
So hii story ni it's a whole web. So after Murkomen ajitoe, so tunajua sisi tunagetting information. Apparently leo news article ilikaa mea lijitoa kabisa. Mbaka saizi yati hayuko kwa front line. So watu wako kwa front line ni Kororia bado wamebaki. Sudi pia amejitoa kwa hiyo noma. Cause sijuka za kushenda kwa Paradise Lost. It's something too. So siko tunashape like kwa kato hii. Like tukua primo ilikuwa kwa place mnaenda. Like mna bebe wa dishi. Mnaenda mna have ki picnic huko. So tunajua kulikuwa hile like there's a lot of things happening around your Paradise Lost. Can we go and see? Like kuna mama party, kuna nini. So ikabidi tuende na Robo stakeout. The worst thing about kuenda na stakeout na Robo waga. Ndai waga ina announce Robo. Kiwa mbali. But some places kwa tunaenda. Ikuwa lazima tuende na gari neza. Survive any terrain. So tumisha na Robo, so tunafika pali baro inaisha alafu na chekicho ki fence. So like us and try to grab the land around Paradise Lost, but what's scary about that is your land ko worth 20 billion, yes? 20 billion scary jo na hizi raya unajua bila mtu grab una grabbing like a 1 acre. Raya try to grab the whole shit. Like the only thing wanataka kuacha ni Paradise Lost yenyewe. Alafu now anything else they want to grab. Right. Ni serious. Yeah, so kesi kokotini. Alafu
I remember there are people were trying to reach out to you regarding the issue.
Yes. So kesi kokotini. Another like now another interested party. I don't know how true this is, but another interested party at Irongo Nyakera. Hapo Irongo atakwaminiangusha sana jo. Irongo moja kwa Irongo na John Mset.
As an alumna.
Yeah, to me not even that, but I've been looking at him as the next governor wa Nairobi jo. So siwezi taka ku involved in such monkey business. But I don't know how. Yes, jamu anakuwa in newspaper article. But Kororia is still wants it. Now, kitu moja kasiko wrong, I'm older than Kororia. Na tuliandaga huko kwa toi Paradise Lost. So all of a sudden, where the fuck did you get the money to own property worth 20 billion? I think hiyo ni kitu moja ni kati ya na Kenya. Na sijui Robo sika will feel the same. Ishi tia, people can claim property that they have no business claiming. Unajua kuna property ya 20 billion.
Mm.
Awezi amkatuko. I'm worth 20 billion. Niko like, how did you make the money?
Yes. Yes.
Mm-hmm. Yeah. So, you stake out.
Mofapa as a dirty cop, inakaujui mambo ya kitu inaitwa mradi.
Yes.
Hapa nje vitu endelea Kenya, wagani noma. But you stake out ilikuwa true, Mof. Lend at least unajua wagapo kiona kitu.
Yeah.
Instead of tuku, usikia watu ufikiria tufanyagi upelelezi.
Yeah.
But we are good, eh? Mm. We are good at that, kufika ground na cheki. Ilikuwa poa. At least pia ilitupatia opportunity ya kuspend Mother's Day pamoja asubuhi.
Mm-hmm.
Tuka spend time hapo. Mofa kacheza blanda yake mahali.
Mm. Blanda gani?
Sina na shida.
Fafanua.
Kwanza, ili niwaambie ama niseme
kwanza.
Waambie kwanza tulikutana na nani ndende.
Yeah, tupata na ndrendende. Yes.
Kwa Kiambu huko, eh?
Yeah, masaiza Kiambu.
Eh. Mm, but, so, kiasuma ndrendende, iyo area, iyo mall tulikuwa,
yeah.
Ile blando ulikumecheza hapo. Mwafu tumeenda na ee, wajon mumbewe paki gari yako hapa, inachoma picha. Tumeenda na GZS. Tukirudi, gari ya mwafu light zinatuangalia.
Wata.
Wa shindu wa jamaa kwani umeasha light sangapi. Guess what? Jamali park akawacha engine running. Tukaenda hivyo.
Can you imagine, John? Let the engine run for like 3 hours. Hours.
Yeah.
Ukiniuliza how that happened, I don't know. I think ni mostly muskiza ngoma.
Yeah.
Na nikifungua mlango ya ngoma,
ukifunga ina
nini ujizimika. Yeah. So the fact that siko nasikiza ngoma, so brain yangu na nishi kitu nishaifanya hapa chini.
Yeah. Yeah.
So ni kitu musa how. So saizi sasa nishajua kuna time moja ga the engine running. Because now the next dude he come to in a drive off to. Of course akizima itabaki hapo but still. So that was some.
Hapana, unajua ukiambuna unapatiwa ride kwa GZS, mtu uga excited.
Yeah.
Hey, so, alikuwa na wait, yuko eager kukam kuingia na fikiri anda mwacha. Zile,
yeah. Izo tag za nini uwe kwa mfuko?
Kujengia GZS. Yeah.
Izo tag uchukua za parking kwa mall.
Yeah.
What, usiachange kwa gari.
Yeah.
Mfuko.
Yeah. Yes, yes. Okay. Yeah. Yeah. So zuri ya, yeah. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Nilikuwa na the interesting na dinga. Yo nilikuwa ya kwanza. Ya pili unajua tutu GZS facho. Nikifika home sele tuliachana. Fika home nikipelekea Iman vitu zake. Eh. Nikienda kutoka gari nikata ku unlock. Hala maifanyi. Ilikuwa shida uzuri juu ilikuwa home na nilikuwa naingia nikitoka. Sikuwa nimefunga ma windows ilikuwa tu down kabisa. Juu ya hiyo. So nikiingiza tu mkono cap nika.
Hiyo ni after unipigie simu uniambi zilikata kufungua ama hiyo ndio the same time.
Ah, hiyo ilikuwa the same time.
Oh, okay.
So nikaenda nikatoka nikaenda Sarit. Nilikuwa na cadet fulani hizo my area nikonocha ningie Sarit. Alafu nitoke Sarit kwanza ilikuwa imejaa. Sijui ni shop ya Nike ama ni nini ilikuwa total imejaa.
Kuna malls sujaa Kenya, you can notice, especially zile malls ziko in rich neighborhoods, like katikati. So Sarit waga the same. Hata hii nini, hii the hub.
The hub. Na
galeria. Unachangisho kuna places sujaa na kuna zile walichoma.
Nilika 21 minutes kabla ni get parking. Ili kumejaa. Alafu unajua magari zinatoka. Na bado nyi mko kwa queue ya kuingia. So nikirudi pia mlango tena imekata ku open. But nikakumbuka sikuwa nimefunga pia dirisha kabisa. Juu sikuwa na haraka, nilikuwa na pop in grab kitu nitoke. Nilikuwa naacha nikabai kitu ndakuja kufungua no dirisha kistyle. Nikienda nikirudi napata antena na dinga ingine ka Subaru. Kulikuwa na madam ka watatu hapo na kaboy. Au pia waliacha key ndani. Alafu kuna dem fulani na gadget zingine anaeka kwa mlango alafu anazipump inapanua mlango. So hiyo ndio iliweza ingiza kale ka kitu. So iharibu mlango. Si kama hizi za ma mechanic anakuja ukimlango wako na bondeka. So tukangangana nayo tukakuwa injini sababu tukafanya vitu karibu 15-20 minutes. Tuka manage kuitingua. So jana ilikuwa ni
so nasaidia tu rosafi.
Ilikuwa tu hapa na
kuna haga moja hivyo na shake
hapa na
hapo akamwambia let me save
hapo. So Madam Ruth nikamuingiza tu iko nini. Though the mwingine alikuwa na fix dinga na jua iko nini. But au sasa unajile tu introduction so let thank you. So I'm going to
know me as Madam niona. Ruth, I didn't know you watch. I already haga for you.
Eh, but ilifanya nika hata hiyo date nilikuwa nayo. Eh, jusa ule mtu nilikuwa naye date ana call. Mimi niko kwa phone, niko hapo busy.
Unajua sasa sisi tukisikia date tunajua gani bring on aje. Yeah. So hii date tunajua robo ni mtu ume dine with colonizer. So date ni za kwa tu ni a meeting about the world economy. Naira inaita date. Sisi tunajua tunajuaga date ni ile tunaenda kushindwa. Umevaa fuongo leo ama ni tong?
Mwafunzo tukio hata ali around tukiwa naye huko Paradise Lost. Mm-hmm. Kuna area nilikuwa natembea naye zina mtrigger. Sinambleni kamuliza mwafu wapu ulikujaga weni mwisho. Jama ile after memaliza starini ile short yake ya blue. Yene irungu. Ando irungu nani wabodi?
Irungu nyakera.
Irungu nyakera. Likuwa napelika gama dem picnic hapo. So, tembe zinamkumbusha.
Yeah? Elafu likuwa nasema hivyo ati vile Paradise Lost is being grabbed. There's a dude who's like, found paradise. Najizo acres out. After kiyo area, so tukona robot tumefika Paradise Lost TV. Kuna nuka nyama. Kile nyama ingine tukasema let's follow the trail. Unajua kifollow trail ya nyama? Unaweza kupata wasapere fulani wakichoma nyama. Tulipata joni wapo wa hii ndicho. Eh, wana fry nyama babo kwa like, meua Mungu.
The fry they are good, man.
Kabla walikuwa me fry nyama karibu na, si ndio?
Hapo karibu ni ile lake.
Walikuwa
wanakuchoma barbecue.
Kuchoma ama kufry?
Ya kuchoma. Zilikuwa ni mababiki.
But yenu kwenye filu. Kifika yu area tulikuwa. Inanukia unamua. Like you follow the trail. So if you follow the trail, you don't expect an Indian at the end of it. You understand? Unajua kuna mseta sama it's a Pakistan, it's a Bangladesh. You still don't expect an Indian.
You don't,
But zilikuwa ni...
Tuanza ngombe.
Kuna watu wengi wanapiga mababiki wapo. Alafu ile li surprise mwafu pia ni wachinku.
Ya wachinku wameja yu area.
Wengi.
Tukena mabikes zao. So wakizima Prado, wameteke... Nini maprado wameseti mabikes nyuma wanakama hapo ku ride bike
tu.
I go sana enjoy Kenya.
But I think
na mafood food.
Sisi ndio watu enjoy. Sisi ndio maybe tuko kwa I don't know what we do with our Sundays as locals. But tunakumbuka to tuko evergreen. Pale Kiambu road. Same way kulikuwa na a lot of Asians, Chinese, doing the same thing.
Unaonesha hiyo sentiment vilumeanza. Ndio exact nilimwambia. We Kenyans we do not enjoy. Sisi tunangoja after tudunge jezi zetu za ball, tuingie kwa pub, tukate maji, umbaya mama pia maji zake mbili hapo, watu wana kunywa kasoda, kikula chipo, kimbia, alafu you call it a Sunday.
Wala
watu wana enjoy life.
Nitakwambia ni the same thing. Unajua, zile experiences, we experience and we forget. Experience moja na niko sure uboya lisahau. Tulikuwa na Silent Patron, 2024, yeta unifika ATL. So tukamwe, tunapata na ye. Alafu tukwa tunatembea through park hiyo like ATL. Na kuka niliona gao buda fulani like yani ni mabuda wawili ati buda fulani but ni wasiwako older maybe in their 40s hivi sindio? Walikuwa wanacheza na frisbees. Wanarushia na frisbee na hepa hivo wanarudi kwa park. Juu imewaka. And I remember seeing that Africa nionyesha vile sisi as Africans we are so caught up in the struggle paka a lot of diseases who part that to have fun.
We stop.
Like it's so rare to have fun that the only time sit unajua fun ya watu hii. Tunajua park, like Uhuru Park, niya, wasome sota. Unachiki mpaka you come to parks, kuna classism. Aboretum, ndiyo, at least kuna mixture ya watu wako na kakitu na watu hawana. Ukienda Uhuru Park itakuwa like, umekuja hapa kufanya. Like, we can even smell the insecurity ukiingia hapo. And it's not a good thing. We are supposed to have fun.
Kuna something about Africans, hata kusmile. Kuna area unaenda kufanya job, unashindua watu hata kusmile.
Like loosen up.
Watu wamejamu, unashindua ukijamu, kifuru, kichafua sura. Does it mean things will work? Watu, muona hata Trump, Trump ana, yuko na the football, aneza muadunia ishe. Trump wiko woo huko anafaya. But then guy, anateki gitemu nona, anasmile, amebeba tutoi. Huko kuna certain circles, nika iko condemned. Mnafatumkwe.
Surangumu,
mefama suti, mejamu. Unatindua, bro, at the end of the day, ukirudi homu. Hii attitude unayo, hii diminunondo unapeleka homu. That's why toxicity inazidi. Watu tuwa mekua tuwa gumu.
Mnacheka, mnacheza nini? Try to imagine when the area hivi kama saizi vile kulikuwa na Africa Forward Summit.
Mm.
Alafu Ruto ameki joke. Alafu ikuwe ni funny ucheke. Mm. Alafu mpigwe picha.
Unakuwa cancel.
Cheka next to Ruto. Mm. What are you smiling about? What is so funny? Utasikia raia mkuuliza what is so funny about kids being murdered? Uko like shit. It was pako hapo kwa joke. The joke was not about the kids. Like tunakuaga na hiyo tuko na anger flani. Mm. But I think the worst thing ile tumedo ni a lot of stuff. Ukienda kwa the first one unachikige bikes.
Mm.
Bikes ni a part of the city, a part of the city life. Ukiona images za mchiki images za nini? Addis Ababa. Mchiki hizo images jo. Yeah, I think kama kuna image any place moja move kile tunani kuchapa ki trip aziko nini ni Addis Ababa. I think tunaweza enjoy sana.
Yeah, tunajua wewe ni kwa nini.
Yeah. It's close. Mm. It's ropo ama domesticated animal. Yeah. I'm not out here hunting.
Yeah.
Ni close, ni clean,
ni clean.
Very fast world, mcheki. Yeah. Like wamefikiria, but Kenya, we lost something. Alafu kitu moja udhina Kenya, tulikuwa na robo hizo masaiza nini. Unachikima nyumba za kifahari. Mm. Sindio, robo nakumbuka. Yeah. Lakini baro. Na ni nyumba za kifahari. So unashindwa, ni aje.
Yeah.
Mi, niko nataka kupiga picha za tire jo. Like kuna... Ushe una gari mesafishwa taya ni safi jo. Mune ndara mdi moja jo. Mune rudi jo. Ushe rudi jo uko le faksa kaja jo. Like, it should not be like this. Mm. Ifa ikuwa, like hata tuseme, unenda pahali. Hii ya Kenya inafakwa. Kama unaishia pahali, kuna fakwa na mse ya nakungoja pale, umepaka kuja hii, haipanguzi at least ika, eh? Oh. Siyati ya uheshimu.
O vile nini?
Umechikio kwa na hapa.
Ni tatu, ya, una tatu
city. Ni kupabaya.
Yeah.
Yeah, ni tatu city ukienda.
Yeah. Unjua tatu city.
Paka po nje gari.
Inaosho.
Hata nko nafikiria kukombia maboy ni aje, tuende niko tuanzishe kawo shapo hii.
Mm.
So nambia gari atuoshi tayape, kipia itunosha gari mzima ndo.
Ndo ingia tatu city.
Hizo malori kwanza hizo malori za kubeba mchanga hizo unibamba. Hizo mpeleka kujenga.
Yeah.
Zinafika mahali mazee zinaanza kuosha mataya.
But
juu kipitisha matope hapo hivyo ni fine.
Ni noma eh.
10K.
Kuzikiangalia zako. Unaoni zima mtaa hizo tulikuwa na hiyo ni it was just like a small fraction. Kuzata kama area but ni gated communities eh. Mm. Alafu kiangalizo hao moja on average kija za 40, 50 million miles. Mm. Unaona? So you're a small area ni worth billions.
Mm.
Lakini road, disappointing. Mm. Lazima umanuve, umeanda, nini. Mm. Wachindua.
Mm.
So, watu, si, wakia kizi value nyumba, naona lipa nini,
rates every year.
So, waiketuka road tu hapa tu.
Hafu wachikika mwile, runda ni na kuwaka na hile nini ya kilori ya kiwezi pita.
Yeah, yeah.
Hile nini.
Yeah.
Hapa pia una do the same. Kwa like, ina ibahudi yetu, because of this, gari, so kuna kwa na certain level of weight ya gari ya ipiti. So barabara zinakuwa smooth.
Mm. Yeah.
Lakini ya tulikuwa na robo hapo na chikima nyumba za kifahari. Lakini na chikizisa.
That's a Porsche area.
Lakini,
lakini
barabara zikuwa pale.
Mm.
Ni pumbavu ingine ile. So haikui
kwa hizo area za mababi sana sana. Tarudi back kwa fashion. Hizo area za mababi ndi unapataga zinakuanga. Maendeleo ziko. Kuzi unapata maybe chairman wa board ya barabara ni neighbor yako.
Mm.
So ukitaki kubonga umchome na mnakula nini madeals na yeye.
Mm.
So ndio mnapatanga hata kunanga maendeleo.
Mm.
Ah, watu like gari zao like vile unasema shocks maybe wana test two shocks kama ziko poa.
Mm.
You need something yenye itamshow akona sport utility vehicle.
Mm.
But unapataga area mob. Kuna ile tushenda na yeye ni Karen kitambo back in the days.
Mm.
Ata kuna barabara, I would love to call it a road.
Yeah.
Hakuna. Tuko kwa forest. Ni vile tu maps na kushuka Karen.
Mm.
Some places ukienda nini? Kitisuru, ukienda wapi? Area za mababu like hiyo area Peponi Road. Sasa hiyo nimeona wakianza kutengeneza barabara. Hizo area time ya Moi Kibaki. Baru iku meja potholes.
Mm.
Yeah, but I don't know. Nani area za mababi, nao ndio unafakua. Wako like wana debat for better policies.
Amulicheki nani Ruto majuzi. I think ala nilionyesha robo yu photo. Ruto Sunday usiku amenda, asato usiku, amenda kuinspect streetlights. Like, fuck streetlights. Alafu, streetlights katikati ya tao. So, I want streetlights, but nikiwa CBD, I don't feel like CBD is dark.
Mm.
Toka inja CBD jo. tulikuwa tukienda stake out na ira yacho kinyesha cho. Nakumbuka zile maroute za kuingia kina fedha. Baroni. Ni dark. Alafu Wakenya waonagi. Na si Wakenya wengi wajaenda hosi kuchekiwa macho. Sura zimetandika full light jo. Nduthi zimeseti like raya ili chukua tu torch fulani ya 100,000 lumens ikaiseti hapa mbele. Iko pale kwa barabara. Watu waoni. If you want to light up, yes, CBD, you are lighting up for beautification. Outside CBD, you are lighting up for people to be able to see. Najua, kuna hii shit, waso believe that barabara, as long as umewasha light zako, unafaa kuona. You don't see, you see only as far as this. But if you light up the street for me, I can be able to see where I'm going and where I'm from. And to move feel ni kama, hata indiza reduce zima accidents will happen. Kuzo sa yungi waoni, wasona tandika full lights. Like raya utandikaga full lights mbaka inafika level sasa huko. Afu napata kata raya yuko na Prado, jo imetandika full lights. Full lights. Full lights za Prado zina kutandikaga macho. Like ni hii level, yeah. But
tutu, unaona sika hizi gari, unaona gari za more modern saa hii. Hata kitandika full light inaenda hivi chini. But hizi zingine kama imeenda juu. So zina affect watu wengine. Nizo zafanya kuingia kwa mtaro. Alafu napata mtu wa nduthi. Amekile kwanza na zile mastrobli na kuja kichapa chapa.
Na iko leni yako.
Iko leni yako na shindwa huu ni jamani nini. But unga about kuona. Mi nikiingia kuna kitu nimeona pale kwa paki. Sijika ni ya iya nama.
Naangalia vitu na
CCTV. Mwenye Land Rover iko hapo.
Ni Evoque fulani, sindio?
Evoque, ya white.
Naangalia vitu na CCTV.
Imepaka hapo kando ile BMW. Almost zinatoshana. Za white. Nikaitema, Ian. Ile fundraiser ilikuwa ya importation.
Rebele jive ni scandal waza. Unataka kukwazishi era ya scandal.
As in ilikuwa onofa Quixel. Nika jump on it. Niko watu sema.
After the calculation jana
jio. But majorobo amezusha sana nikaambia. Nika text up.
Sell it. Bia jio.
Don't want it. I want my SSDs back.
Yeah. So, tukunataka kubonga juu ya fashion. So, Nike store ime openiwa. And I guess, Zaku shachukulia socks za Nike.
Hizi ni Nike kwa?
Sino tunakuuliza. Ikikam tu hapa.
One step.
Zaku na Robone jondio. Original nigga. So yeah. Mina here. Does it look good? Sura cheki. Kasha chukua Nike Air.
Ini ni?
Jordan.
Yeah, Jordan. Jordan niko na mani ni?
Alafu niko na
Malongi. Yeah. Majoga.
So, unajua kwa nina ujui?
Joga truck.
Ajui ujui na is it alone. You're not the target market.
Sino jo tukia na kubaya hizi kwa like, kuna zile matrauza kukimbia.
Kwa. Nakumbuka kuna demu nilikuwa na yeki kitambo huku. Then kuna siku tunapiganae story. Enwe kumbuka. Ati, naombia, si utanipigia longi fulani pasi. Ana hindua longi nini. Longi hada, baka nambia, aki uko geto radio nunu ujui shengi wadia. Ya trolls. Alafu jamaa years later anatuambia pa jua longi. Wewe si target market ya Nike.
Sasa kama jamaa kwa hiyo Nike store. Uko like where the longi?
Kama kuna dem fulani aliingia.
I talk like what the hell?
Kuna dem aliingia nini? Boy fulani alikuniambia alipeleka dem ni date ya Java. Dema kwa zuma takaya kasama chai na mkati. But you are, yes, there's tea. Yes. There's bread. But there are specific words for that.
Yes, you can't just.
She was having a longy woman.
Haya mwati. Apo kwa Java. Kuna pia manzi mungine nilenda gane. Kitambo tu yu. So jom manzi date tu
yu. Manzi. Yeni wanevu wana suru.
Apa na hisi zote za mwafu. Sisi ngine tunikazi.
Hakuna.
So tumenda ne Java. So tushua oda coffee nini. So ikam kabla food ikuje. But sasa unajua bado uletaga una panga cutlery hapo. So kale ka cookie. Na tudie mama ichukua tu fork na knife na
kata cookie.
Anya.
Damn man. That's a tough
cookie. Alafu, Ian. Ina hai bina. Ina hatu tu gero. Ina tukodemu kutoka gero inampeleka. Instead of imeruka kwa nyaga, imepeleka straight to Java.
So unaduwaje ya sikuchome? Unapeleka bar and restaurant.
Neo sikudanganyi. Mwafunda likuwa minembea, amenipe instructions mpeleke Java. So mwafundi mwamta. Huku itachoma. Mufapana we mpeleke huko. Sata shegenda linipatia gado ya out.
But alikupatia cookie. Badajo. Hafta kuembara sivu.
Mnajua ama cookie monster.
Kioli kata hivu.
Damn. Lakini yo shit waka nini ito. I think ni ilikuwa ni. Iya nwenu kwa nabonga juara ya kukula kale kandimu kamikona ama.
Yeah man, si unajua tumeenda tulikuwa wapi? Fogo. Tulikuwa Fogo. No, ilikuwa Ganinius Cafe, I think. Yeah. Zile dinners tulikuwa tunaenda za Naini Hu.
Yes.
Yeah, the influential people in Nairobi back in the days.
Mm.
So, of course kuna watu walikuwa na exile in their own nini, so they were invited to hang out. Hiyo time ilikuwa ngani? Ni Irungu Horton.
Yes.
Tulikuwa na Irungu, my dinner now. Yako sijui ilikuwa na nani. Kwa Nanaz, Nazizi.
Ay, damn, nakumbuka kweli. Ilikuwa Nazizi.
Wewe ulipeleka kwa Fogo Gaucho.
Yes, Fogo Gaucho, yes.
Yes, Milland, I think, News Cafe. So, wala hii mekamcho. Tumeleta, mi nimeorder ribs. Ujua menu kinichanganya. Mambo, mi nataka kushiba, nastai kuchoma. Sawa, cheza kaa wewe. Naona watu wanaitisha sijui. Unajua unaweza fanya blando itishe dessert.
Leta keki.
Na ujadishi. Naona watu wanaitisha vitu fandi hapo. Miangu ikakuja ni zile lamb chops za vishasha. Ilikuwa ngali pork chops. Ninachachisha the whole place before zinifikie. Boy flani pia alikuwa ameitisha, I think, whatever. But sasa si unajua pale, si zile place unaenda, alafu unaletwa maji na beseni, ati uoge mkono, na sabuni. Unajua zile zetu za...
Rafu.
So aliitisha, the first thing zinakuja si ni to bowl. Nika bowl flani, na maji. So just dip your fingertips.
Yes.
Kazoom pale table flani, kuna msi alikuwa amechachisha na chops kama mimi. Kona amefanya hivi. Okay. Panachezwa hivyo. Boy wangu alikuwa shacha pa maji flash.
Waje kuna. Jo. You can take them from the gero, man. Ngoja. Ngoja ngoma nani?
Ati warm water kabla kukula.
Ngoja ngoma nani?
Alikuwa nafikiria vya ku clear throat.
Bona jo ngoma flani ya Raya Reggae inaitwa I German Liver. Gero life is not easy. Ndio. Kusa ujuagi vitu. Unajua kio na poverty. Kwa sasa hii maji tengeneza kwa. Kuna jina kijaka ya kunini kunyodho. Kuna nyodho lemo. Hala kuna chapa flat. Sasa unangoja. Unangoja chakula sasa.
Mwafu unakumbuka ile breakfast tuliostigi pale ile hoteli ya nani ya Patni. So unakumbuka ile
Grand Regency.
That's like Laiko. Ile casino ile pale. Museum ile pale. So unakumbuka ile breakfast. Tuwameenda. Siku kuna denu na kafu. So kumbuka Deno. Deno Darlington wewe
Musau.
Na chief Musau. Kuna yeye na King Kafu wamekaa kando yangu. So silikuwa gani ma speeches to biting salafu ndo breakfast watu wapige. So kuna kachai tu ile imekuwa hapo watu wanaanza nayo. Nikashindwa kuna kitu fani inaendelea hapa kwetu. Juu nikienda kuchukua chai nikikunywa ndo wapi wanachukua chai wanakunywa. Chama jamu mimi.
Wataki kuchoma.
Following instructions. Mimi ni nani? So kumbuka gani nilikuwa napatia watu rules jamaa kuna kuchoma. Watu, so au mimi sikuwa tu na instruction. But watu wako na robot ki move wana move. Kidogo niko na haha. Nikaanza na move. Nachukua cup. Nuna watu wamechukua cup. Nashitua nikani leta lakini nairudisha kwa mezo. Nuna majamu napiga.
Irani utiazi.
Majamu napiga ma zigzag. Kidogo umeenda umechukua umeenda umerudi. kidogo umeichukua unaenda kusip unakanikuna skiza na umechanganyikiwa wi
ungeamka uende washroom
alafu mali walipia alinimaliza ni sasa zile ko speech zimeisha so jani buffet wacha sasa tuka kapige tukachukue vitu pale afu nauliza nyinyi mnaenda kuchukua sikia sijui nani huko lugha mimi kwanza nataka kuanza na zile crips ai nashindwa kuna ma crips pale zinakapoa nashindwa crips ni gani kumbe ni zile cereal
oh conflicts
nilinua mkono juu nikawa kacha jo kwa hiyo acha nikonge na wadosi pale tufanye marketing hapo nyinyi kujisoto tu
but you need your attention you kwenda place na haujui the etiquette. Mimi sio kwamba nimefanya hivyo like nilikuwa invited dinner ilikuwa ni last year ile time ya dubs. Kuna sio last year but one. Mimi na mtu hii na wife. Wacha niende pale juu mdosi wa wife kwa hapo. Kachukua knife and fork. Alafu mtu hii najua mtu yangu apendagi kuchoma lakini upenda kuchoma. Ali tsam kala faka kam kwa masikio yangu like dad why are you being so fancy Je sasa niko pale kila mtu kuna knife na fork pia mimi niko like robot the collaborator nishikilia knife na fork then to say why are you being so fancy
mimi nyuma linisha choma nayo nilikuwa New York kuna kaka exclusive restaurant tumepelekwa kuna boyongo mtu wa Austin I think mnamjua tulikuwa gani alikuwa na kama GR sana so tumeenda naye na parents wake na mama wake tumeenda tumekaa it's a Japanese restaurant watu wanakula na nini
chopsticks
ku balance hizo vitu
wifi ya Austin jo tuwa Melanie ameng'ang'ana jo nimeng'ang'ana jo ilikata wali jo tulingangana jo nikwambia tu no you cannot teach an old dog new tricks ndo kujitoa nikwambia my fingers are good for doing something else you acha nini nayo ilibidi nimei teacher zangu za kawaida tu so tufanyaje
I think at this rate no jani ulesese takwa tunachukua chopstick kwa jana dunga
ogo tulienda ka Chinese restaurant na
tulienda ka hivyo na boy flani
anaitwa
kwa nini fun alafu tumeenda pale unajua sikwambia hii ndio miss kwa comfortable jo tumeenda pale mko kwa table hivi kuna gas kusuka nyinyi ndio mnajipikia na mwenda kwa restaurant niko zile za tunajipikia kwa nini where's the chef so basically kwa hiyo Chinese restaurant unapata ingredients jo mbona unashindwa si nyinyi tu kwa duka nimekuwa alafu ni but huwa boy alikuwa yuko pale anatufundisha alafu ametwea hizo chopsticks yani ame but uko najipikia jo unachikia mpaka mboga jo zijaiva ziko kwa meza a lot uko zile za hii
akuambia watu wa village special
Derek aitwa Derek Derek yakwa
ngambie huyo wangli hapo mbe bring the special muipikia hapo this hot a live snake kakuje tuka na wigo lapo sikio ndungesikia mwafu amekana hata taki mambo ya Arsenal
kitu fani ni niko tempted kabisa like nikienda inchi ya chinku ku tempted kabisa kuenda like restaurant to serve snakes. Ndio kwa nini? Musa magani, maybe nikienda hapo ita kill your fear. Your fear. But nishai watching kwa Vice. Unajua ile channel inaitwa kwa Vice. So ilikuwa na hiyo series inaitwa Viceland. So kulikuwa na hiyo jo kwa restaurant ya Kichina. Inaleta kwa Python, inaleta kwa jo ikiwa full.
Ikiwa
live. Fuck. Unachiki mchinku anachagua iko kichwa ni boiro mayapo haga ina kwa gani mafuta ni fry. Alafu hapo pengine chapa stew. Wana do hivyo. Alafu inaenda, alafu aso dishi. Hizo raya o dishi. Kakisha kuja pale, the chopstick inatandikuwa nazo. Weno ya semahada maendi hivyo. pale.
Jota si hapa wanasavizo nini frogs, Some restaurants.
Kwa sini cheki nani aliposta akiwa na mafrogs kwa meza. Na ito nani, ubo mingine hui.
Eotwe.
Azi, haikuwa eotwe. Hii place, tulikuwa, wanasavu frogs?
Alisema I think around hapa Kenya kuna
pale China Center.
No, si tulikuwa China. Si tulikuwa ni some place hapo.
Kuzikuwa Mlamwa ndiye alipostigi China. China akiwa amesitwa to frogs. akafloka kote pale kama date kako iko nene. But at least kale kama date nimekubali. Hiyo vile ujipikia wachinku. Kuna vile au uzipika kabla zi date unacho narusha kwa moto ina date hapo. Kuna demsha unajua amechapa chopsticks mbili hivi. By time anaikula bado inatupa.
Inatupa tu mtu mguu.
Eh, jo. Wana cheza nini? But maybe that's the key to come up na Xiaomi SU7. Eh, kula hiyo alafu uko zile za.
Unakuja unatengeneza damu kubwa sana huku.
Okay. But yeah, acha tu go back to the Nike store. So mna plan ku visit Nike store. Kwanza acha tuanze na hao so ile jo. Zack na
na perif.
Cause
tumekuwa tukiplan.
Ni raha za kawaida. Yeah.
Tumekuwa tukiplan since when? Ilikuwa on the day ilifungua, si ndio? Tukasema tutaenda. Jana robo akanipigia simu but saa jana nilikuwa mashughuli zingine kibao so niliona missed call yake like at around 2. Na alikuwa amenicall at around 11. So ningepikia call 11. I think tungeishia. So itabidi tena tumepanga maybe next week.
Yeah. So what's there?
But since tunaenda tu kuona, I'm not going to buy. Yeah. I already have enough Nike stuff.
Ah, no, mean.
Tunaenda tu.
Unaweza bei,
eh? Siona hata bei.
Ah, bei kwani zinaogopesha jamaa.
Okay, mimi naweza niogopesha. So me tayari niko na like enough Nike. I don't mean to brag. Na sijaziva mingi ni mpya. So ziko tu zimetulia. Mimi nataka tu kwenda kuona. If it's the same na zile Nike stores mi wana majuu hiyo tu ndio kitu nataka kuona the arrangement unajua vile kila vile yeah so that when we finally get an Apple store in Africa as well we can also compare and see if they look the same hizo unachekio yo puzi so this is the first international store imekama Kenya
okay najua nacheka kwa nini tuko na viatu zenyu
jamaa niko na viatu zenyu
mimi na vesti yangu hapa kiatu ikaangi hours
hata mimi nimeletewa new order kuna
nasi like
kuna dem Bishra yangu mnamjua Patwell ameniletea Nike zingine hapo safi na ngoja kuzidebut soon brand new. Sijaziva nilikuwa naongea naye kwambia bana sija buy viatu hii mwaka kanisendia.
But I don't think your store inauza ni viatu peke yake si ndio? So it's like a full
it's
Nike.
It's a full Nike.
Nike yeah. So
but vitu original.
Of course mimi nataka kwenda kuangalia ile Nike Tech lazima nione bei ya Nike Tech.
Nike Tech.
Ile Maduro nakumbuka what Nicolas Maduro zuri
unataka Maduro
yeah I want the Maduro
najua at least najua kile Zaka nataka yeye anataka longi yeye anataka tu hapo leteni longi
but ana kila kitu nimekuwa niki follow discussion online unajua sio unajua kuna wa Kenya sujide wajanja but kuungati sio nayo pia I love but watu wa majuu pia utre kuchanua. Unajua watu mko kibai njumu tao 2535. Si mbaya wacha watu.
Yeah, yeah.
At least no not
one is judging
pia mpya. Hakuna mtu ana judge. So pia mali pocket nafika.
Yes.
But say your shop inaleta the real Nikes. The real Nikes ni expert. So watu wana come tena anapiga anachukua video, anachukua njumu ya 38Gs. Alafu anaona tao plug wake ameplug na 2500. Anaona hapa kuna mchezo, unaona? But hizo ndo prices. Kwa hiyo ukiangalia in fact kuyo Nike shop ni cheaper than zile shop zingine walikuwa wanauza vitu original za Nike. Because Nike juni shop yao wanakuzia at basic retail prices. Your price watu kin convert into dollars unaona ina make sense. Unlike zile shop zingine unapata njumu ya $150 but si mbaya because by the time jamaa import aike taxes aike profit yake ku ya mall na nini njumu itakuwa $300.
So they are very affordable.
So I know they are affordable because njumu ya 38k unaunipata na US ni maybe 37 hapa ni 38k but wale resellers ungekuwa na uzana kilika 48k ndapate apate profit. So ukienda kwa hiyo shop unapata vitu affordable. Njumu zingine za kukimbia kali 48k njumu safi sana. Ukibai unasikia una spring
unajita edio jo shidangu na hizi viatu wa kitu moja. Ni ile ita go back to the conversation to have tukiwa Munyoro. Na kunga tukiwa Munyoro Ian alikuwa mpigilia ni
and one
zake. Robo alikuwa mpigilia Timberland. And one hakuna bootleg Nairobi. Timberland kuna bootleg.
Bootleg, yeah.
So hili robo anza kuza. Zile zangu ni original, zangu ni original. Hey, robo alitolea zile. Check his stitch, check his stitch. Hiyo, na chiki sasa hiyo ndio. Itakuwa inabidi saizi kwa vile hizi manini zimekam. Sanikuwa raya kama hira yaitu wanga unyango tetu. So kwa you brokies, you cannot afford this original. So laki, mita chukwa tu yangu ya 2100. Yes, I'm a brokie. Na nivaye. Kwa zwewe ule ukona origi, you have to prove yourself.
Because before to shoot, nani alikuwa gana like techniques that could tell, maybe they can tell us.
Yeah,
maybe
Zach can. And,
mina
how do you tell a real Nike? Yes, Nike.
Nakumbuka nikiwa kingi getu, nini, homeboys, kulikuwa kuna hiyo discussion between, I forgot that guy's name, one of these DJs, yeye na kina Shafi, they were arguing him over who has the original Nikes.
Yes.
Kuna msia likuwa meka from South Africa hiyo week, kuna Nike mbichi. Inakanika hata zijakanyaga udongo.
Yes.
So wana jaribu kuwagiu nani ya kuna origi. So the one way to figure out which one is original, apparently unafaa kuchoma hiyo...
The tick.
Your swish.
Swish ama ni swish.
Swish.
I don't know. Swish. It's not enlightened.
The swoosh.
The swish.
Anafaa kuichoma eti na kibiriti. So, nikawapata hapo watu wanajipanga vile wanaweza yenda place wakachome. Wakachome na Nike.
Hauna walikuwa so, mangati. Na John Mabishiri zako zaki batu walikuwa mangati. The only thing unumutu test na kibiriti na moto ni leather. Leather product. Kutaka kujua kaa kitu genuine leather unai... Juku unajua kuna gii fake leather.
Synthetic.
Yeah. Synthetic. So synthetic ita burn. Leather ita burn. Nguzi burn. Iyo tu. But in terms of kuangalia tu... njumu authentic or not. Jusu njumu zote ni leather. Because unonata Nike wakitengeneza, let's say wametengeneza Air Ian. So Air Ian waneza jengata njumu ni same, but zinatoka mara tatu. So ya kwanza unuza pata ni full grain leather. Full grain leather na maybe balance two materials. Kidogo tu, but full grain leather. Utasikio ni $300. Alafu wanatua same shoe number two. Hiyo ya number two ni balanced materials. So kuna leather na kuna synthetic zime mix vizuri. Hiyo utapata ni $200. Alafu ya tatu wanatoa same shoe, synthetic. But hiyo ni $100. So ndo majuu watu wa feel. Unajua USA utakaga kubring hiyo element ya ni kama ku equal kiasi. So unapata huyo na hii na hii. Alafu China factory nazijenga wanauze hiyo design factory zilu jenga mafake sasa. So wale watajenga hiyo fake itauzwa $20. Ndo hizo zinakamkuzwa tao. So wote mkivaa, mmevaa exactly the same shoe. But kuna mtu yake moja ni ya $300, mwingine $200, mwingine $100, mwingine $20. But the same shoe. Sa ikifika ni kuziangalia, hapo ndo inalitaga difference.
Cause for me, shida yangu wagatu ni moja. Mcheki vile umezi grade hiyo ya $300, $200, all the way to $20. Mtu wa $20 asiniuzie hiyo ya $200. That's the only problem. I can wear it, just don't sell it to me at $200.
As long as I know it's price.
It's, yeah, it's price. Usiniuzie $200 na najua hii ni ya $20.
So ndi naka mkoswalia Ian, how do you know?
Hapo
Hapo sio nataka
gap. Mimi natuanga, I think ni stitches, eh. Kuna academy cheki pale kwa TikTok. I think her career was okay by viatu umpeleke. She's normally akona kwa stand yake kwa mall. Just to maybe do some like. I think I'll plug your TikTok account. Yeya kishika naanza kuanalyze box. Adi size ya box. Label imeandikwaje kama ni Jordan, imetumika na font gani? Hii ndio iko approved na kampuni. Then anaingia kwa kiatu. Kiatu anashika hivi anaangalia upside down. Ana smell, ana guzana. I think she's a Nike nerd. She's a swoosh nerd. So, but sasa you get a lot of nini. Niko like, why go through all that shit? Like, umenunua kitu. Na ni maju. Unajua hapa Kenya ni sawa.
Uko sure.
No,
hapa Kenya ni sawa.
No, Ian.
Bado kwa maju jo.
Unajua tu unatika value for money.
Value for money. Plus, a lot of the times unapata demka huyo anafanya hivo, ni zile... ma one of ones. So, unajua hizo ma one of ones. Unapata kaa Travis Scott, juu nini. Badala ya 300, hiyo shit ni kituka 3,800. So unapata msee amekuuzia hiyo kwa hizo kwa yard. Ushaona hizi mayard kina Fat Joe wende wanabuy. Unabuy kiatu ya kitu kaa $7,000. Hautaki ununue fake. You don't want to pay that kind of money for the fake. Yeah. So hapo ndio okay.
Na hiyo nanusa all product.
Kununuza na hiyo na mimi.
Unaona unaona hizo njumu.
The sports section. Yeah, inauza ma nini? Mangoza za madem pale sari.
Yes. Mwafu unatafutia mwafu job
ni brother. Anasikia ndio. Ya kuseti. Ya kuseti. No, alafu unajua robo ana cheki robo anapenda original. Paka afadhali kwa second hand but original.
Alafu unajua sushi kwa godha unajua imekuwa pande.
Just do it.
Just do it.
Kwa kutenda, should I do it?
Kuna shop ya malonjere hapo sari. Twitwa gaje?
Victoria.
Una expert anaijua.
Seriously,
like Victoria.
Hapo ndo mwafu baigiza. But unaonio kucheki, kucheki njumu. Kuna vitu mobe. Jupia wataki kutoa do, unabaivia tu. Ya $20
yes.
Unebay $200
mm-hmm.
Unaona unuziwa fake uri kitu kwanza ni pricing
mm-hmm.
Eh already kwanza price ukisikia hii ni ya 20 ni ya 200 mm-hmm. But definitely hii ya 20 ni fake mm-hmm. Hii ya 200 original but watu kuna wale going to unscrupulous dealers mm-hmm. Anza yes. Kuzia 20 200
yes.
So how do you confirm ni original
mm-hmm.
So vitu kadhaa ni kuangalia quality ya materials unaona
mm-hmm.
Kuna kwanza mtu angalie, ukiangalia unajua ile njumu ni original ama ni fake. But squeeze juu zile fake zinajengwa na, exactly quality, the same. Unajua kitambo kununua imeenda hivi, imeenda hivi, kuna vitu zimemiss align. Squeeze juu ya ma 3D vitu zimekuwa perfect. So sasa ni kuigusa. Ukishika material ni telltale. Unaona kile nini ya $100 hiyo njumu ya $100 na ya 20 material zao ni tofauti hata zinaweza kuwa synthetic but ya 20 ni much lighter meaning itaisha itazeka haraka so material alafu sole sole mostly za hizo njumu zingine wa bit heavier na ni so long lasting unaona so ni kugusa uangalie stitching kuna zile the stitch unakumbuka zile tulifundishwa ga shule run and fail run, kuna zile ni specific hata hizi shimo wa gambele ya njumu kuna zile specific
alafu pia hutaki kutembea na kiatu ni Nike lakini imeandika nyaka
I don't want it too fake but nasema zile imitation kabisa
hizi imitation za squeeze ni kali
so ziko so perfect ati okunusa wagani Nike wagana gamyao gamyao specific unukaga in a certain way so inafanyaga but kwa mtumba ndo hapo ndo watu wezo
mtumba isha there's a girl like an ex girlfriend gago fulani anasikiza jo with tears in her eyes
why
he never even smelled my vagina never smelled my vagina but kopo choki jo nini robo iko
this is the glue
Zi, ini glue ya Adidas. na ini Nike.
Puma sang.
Alamu kuna gezo za sole. Uneza rub mkono kwa sole. Chini.
It is getting weird now.
So ki rub kwa
sole. I think tunafaa kuchapa yote.
Tunafanyaji?
Una rub. Unashika njumu hivi.
To record anything. Like tuki. Kuzineza taka kuwa naira. Ki rub sole.
Unei rub.
Alamu sasa shida ni. Buda si origi. Kukwana iki store.
Atuna.
Sika close the doors.
Mirab,
eh. The
so,
sole.
Sole zao, kuna ga apple edges na fukso a bit softer, eh. But is it fake, eh? Utasikia some roughness. Kwa mkono juu quality yo sole ni tofa.
Kuna pata ni.
Alafu za iki kata.
Instead of rubber ni.
Squeezy pia watu wamefanyiwa shortcut. Ile zinto gaje kale kituo pale wagemaandi kwa namba na nini wagana barcode. Hiyo kituo gana barcode. Sikuzi una scan tu. Ukiscan inakupeleka kuna ile inaweza kupeleka mpaka time iliyo njumu ilitengenezwa. Inakuletea all the details. Kuna ile itakupeleka kwa the store. Unaona?
Yes.
So utegemea na level. But hizi za udu inakupelekaga kwa website fani fani China ama nini vitu zieleweke.
Ah kuna ile tu waga inaandika tu namba
ni, kwa sababu. Namba. Kwa
sababu mchiku pia anajua. Yeah. Unaenda website.
So hizo ngumu waga cheap because isn't getting expensive because wametumia a lot of the material better na nini ku enhance to quality.
Basi mwendo na the same China.
Same China.
Yeah. Yeah. But yeah. Sir, difference ni ukiva.
Yeah.
Ingine utabai njumu ya $2,500 shillings. Mm. Guarantee ukiva let's say twice a week.
Mm.
Utalast now 6 months imechapa.
Yes. Yes.
Mm. Ingine ulibai $300 utaiva twice a week. Guarantee 3 years later hiyo njumu itakuwa tu bado iko poa.
Mm.
That's why ukishaka nayo time yote unaboeka nayo. Unanua lebo mpya uniuza kama
tu unapeleka mtumba. Argument yangu inakuaga hiyo.
Mm.
If you can have enough bootlegs, then uko sawa. Unajua? Kama uko na bootleg moja na ni hiyo Nike alafu kwa zaiko ile white ile. Ile maziwa kabisa. Air Force 1s. Hizo Air Force. Alafu unajua nini? Ushasikia tikisikizi nini? Watu hii, Gen Z's wapendi hizo story. Kuna zita nini? Kuna jina wamezipatia. But Gen Z's wa outside Africa.
There's an unks.
Unks. Hizo ma Air Force 1. Kitokea tu nazo, especially maziwa.
You got an unks, oh?
Yeah. Washua ni gani hizi. By the time a Gen Alpha is on check, you go to grandpa shoes.
Just some grass, oh.
Yeah. But hey, nilicheki kuna msali kwa meshare. I think hizo zina go for 16,980.
Hizo
ma Air Force 1. Na sa hiyo, nizapata on these streets for 2,100. Na sa shida ni, miyo jone kileneza doom. Sana nunuwa yake. Ya 16.9. Mina nunuwa yangu ya 2,100. Nimeneja tu naivatu yo siku jo. Tapasana tu ni argument jo. Kuda yangu diyo riji.
Bana.
Yangu diyo riji. Unachikipila hii clue. Inakadika ijapakwa vizuri. Iyo diyo naisha diyo riji. Inaraiko.
But iyo ita happen. Kana va nguo, kiatu, kofia, shati nini for somebody else. Whatever I'm wearing is for me.
Yeah.
So ikiwa fake ni mimi.
So kwa nini zako zako mengoja moment gani? Arsenal ishinde.
No, the thing is I rarely leave my house. Nyi mnanijua. Like mi waga kwa nyumba. So unless nizivae kwa nyumba which doesn't make sense. Si hata kuna siku nyingine tulikuwa tunashoot hapa hivi nikakam na viatu. Alafu nikavizitoa. And then nikakumbuka lazima niende juu kuchukua vitu. Every time nikutoa viatu nikasema hii ni upuuzi. Sasa ngaziacha huko
nikakam na open. Hata kwa nyumba tu unavaa. Si ulikuwa sio mwenyewe usema ni wewe. So una
ulikuwa
good wewe mwenyewe.
So
unataka kusema zako unataka kuambia ujainunua kiatu mpya na kabla utoke nao nje kama have to road test it in there.
Oh, of course. Hizo my car hizo
have to shot road test.
Sheria ni eh.
Nimezi test
mara. Have to wait till tomorrow.
Unaziva kwa Kenya.
Ni safi. Sio utakanyaga place yote utakanyaga nayo eh.
Hata unaweza buy unaweza vaa watch game. Sio sema you look good everywhere. You even look good naked. Unaona? Yeah.
Hey, so the next episode
naked everywhere.
The next
excuse me.
The next episode tunashoot nitakuja kama nimezi.
Mimi ndiye naenda kutest niko na Nike ya fulani hapo. Nitaenda
ukazirab chini.
Utashangaa nini nafanya. I'm sure niko like baba unafanya?
Usichome.
Robot only.
Usichome.
Labda ya robot sisi kwa Arsenal. Hata unipatie kiatu. Original Nike na sijaiva. Vile ira yena sema tunaiva hata ukiwa ndethe. Siwezi vaa nikiwa ndethe nikiwatch Arsenal. Because itakuwa ni a whole new series of Naked and Afraid. Eh, Arsenal ufanyaga juu full time uko. Majuzi kuna msali andika. Aliandika tweet fulani ilikuwa perfect. Ati Arsenal stresses its fans and haters alike.
Talking about yesterday I was cursing like fuck.
Yeah, Sunday.
Yeah. Like Arsenal na I'm not even as I'm not your Chelsea tuna. We just
mnachoma tu.
Eh, unajua nilikuwa nime predict two things. Number 1, Arsenal itafika finali. Repepe ya nini? UEFA. Nikasema on the final day nataka tu title ikue. Decided on the final day. Unachikimia tu kandege kwa utembea hapa hivi na trophy.
Mm.
For dramatic purposes. Like sign, what can I wish for sign? Mimi nimesema mluzi. Nimesema
mlu. Wewe unataka to lose, nafikiri sikujua. Wewe unafikiri kwa nini sija celebrate?
Ian,
kuliko na celebrate baka the last. Inajua kipenga mwa mwisho. Hiyo. Referee puliza kipenga. Hiyo.
Ujamaa nimemwambia mpaka Man City wana lose game moja. Bado wewe robocha, usiniambie kitu.
Mm.
Juzi jana nimemcall. Nimwambie mwafu niaje. Kuna kitu jamaa lenga simu.
Time
nilimcall
after equalizing. Equalizing was checky. Equalizing tu hivi.
Nilisema this is the perfect time ya kumcall.
Ina inachekiwa na
VAR.
Na VAR. Mm. Alafu hiyo time nilinotice kitu moja nilinotice funny enough. Safaricom now they are 500 MB.
Yes.
If you come to streaming, it has nothing on ELTE ya nini ya Airtel. ULT waga stable mbaya. Picha ni safi mpaka na feel gani. Yaani mchezaji yuko na mimi hapa kwa living room ni clear hivyo. Sio robaki nipigia join na hang jo. Ile hang. Picha ni safi
na tension.
Sasa yote ni kuna tension alafu na chikijo robo maybe anataka kunicheka tu. Na yote unajua hautaki mtu akucheke jo. Unajua Rayan za kucheka wewe una na Juventus huko. Oh, inaicha kuna Juventus. So ilikuwa ni but ilikuwa ni tension. So imebaki two games. Hizo two games tukishinda, Ian anasema anataka tuende to watch Champions League na yeye.
Yes, sijali. Yes.
Champions League hata
tuchapa. We need a watch along.
As long as tumechukua league ya ni Champions League sijali.
Yo 2-1-3.
Afu sahau.
What? Yeah.
Oja the last final tuliwatch na wewe. Yeah. Arsenal ilishinda. So maybe wende okismat. Kumbuki?
Which one?
Arsenal tukua tumewaishinda anything for very long. Ile FA tulishindaga. Tulikuwa na wewe. Tulikuwa wapi? Ilikuwa ni e place net one edit. Mageuzi. Sawa. Yeah. Atukashinda.
Damn.
Wewe kumuona nakumbuka na vile Musa. Sio siku niko like unataka nini? Twende tu one. Ala sasa
siku ulimgeuzia win.
So maybe as long as we win the league, I'm not that entitled that nitake Champions
League. But new
but for shinda league, eh, Champions League ala stake.
Kuna discussion tulikuwa tuna have kwa Liona mali kwa news ni gani Ian?
Mm.
News kubwa ilita trend generate more discussion. Itakuwa ni Arsenal wakibeba league ama Arsenal
wakilose
wasipobeba
league. That's why all the pundits wanataka to lose.
Because tume lead for too long.
For too long.
Tume lead for 36 weeks. Don't try imagine ku lead for 36 weeks alafu usishinde jo. Yeah, itakuwa ni serious sana.
Eko nene, so nimekuwa nikibonga na wasi wako US, najua, na wasi wangu wako US jo, kama bado uja join Lemfi jo, nangoja nini, make sure umetumia promo code Eko nene. But saizi, wacha nibonga na wasi wako Europe, na pia nibonga na wasi wako Brito. Usisahau kuwa, join Lemfi, natumia promo code Eko nene, so that on your first transaction, ya 100 euros, utabaki umepeta 10 euros cashback. Na kwa huko Britain, on your first transaction, ya 100 pounds, utabaki umepata 10 pounds cashback. So nangoja nini? Baki umechangamka. No sahau kuwa, bado ukiwa hizo ma areas za majuu, unatabaki umepay your bills hapa, Kenya. Tuseme unataka kulipia madhako, internet, ama unataka kumlipia stima, unatumia pay bill haraka haraka. Madha niza kupigia jua kuambia yuko kwa line jo. Anataka till yani umwambie tu tuma till number alafu unaingia kwa Lemfi unabaki umechangamka haraka haraka. So baki umechangamka, fika Lemfi, tumia promo code ikonene janini. Lemfi ni international payments for everyone. Ikonene
unajua kwa umekuwa on top for 36 weeks jo. Kadema kwa umekuwa kikugawia for 36 weeks alafu apate ball ya the next raya. Alafu umeenda DNA test. Siko mtana ni wangu. Ilitadika. Siko mingi. Kumshinda. Ile raya ingine yuko. Si ule wakati yuko juu. Ni kama umefunga. Na cheki. So kuna hiyo tension ile tuko nayo. Asisi ka wasi wa Arsenali. Kuna hiyo tension man. Yeah. But talking of cheating Joe. Kuna raya moja ni tuagwa robo na kuga ni raya no money safe. Rale nipatia story ingine jo ila ni horror jo. Like vile susa magama dem aneza kutendea zile za rapture za kibrania jo. Roboka waniambia juu ya dem alifanya mse fulani madharau fulani ile. Susa patia chani horror story. No man is safe.
No man is safe. Tukiwa pale kuile garden, paradise lost. Luna Murphy yuko lost in his world. kuzuju vile ni
lost in paradise.
Lost in paradise.
Yes.
Mbaka akaanza kucheza ile tulikuwa tunangoja kalancha hapo. Akaanza kuweka tu ile gangsters paradise. Nikindua wote. Ndio nikakumbuka ilini kumbusha story fulani. Kuna jamaa alikuwa anafanya garden wedding. Ndio tupiga guys kuzu ma garden wedding kwa wingi. So sojuzo garden poa za wedding alafu kuna ga room huko malimweza piga ma makeup manini. Dem alikuwa na ex wake. So ex wake alikuwa anapenda gizi ma fetish mingi mingi. Leo sijua kwa kwa ndege kwa kama izidi ule beshte yako kwa nini? Kwa club ule kwa Luya club. Hizo okay. Kwa Luya club. Yani funny weird places So ex wake ametokea akambia dem one more time.
Closure.
The wedding day.
Jo. Inaitwa closure.
Closure. Exactly. Zaka nazijua. An experience. Closure.
Oh, you okay.
So closure.
She had to open her legs for closure. Okay.
Ex wake kwa wedding.
Hapana, ex wake atakuwa kuja wedding. But still unajua huyu anafanya wedding. Simliachana lakini si bado watu waga. Kamwambia tunataka kucha pamoja kwa closure. So watu baloi chape before hata nini. Jamaa kambia dem anaitaka siku ya wedding. So alikuwa shazoea vitu funny funny hizo. Inachapo wapi alimwambia hapo kwa venue ya wedding. Dem palji excuse jua anataka time yake ya kusob. So jitu lazima go kupata getu excuse. Ameenda pale vuko hiyo powder room tena so.
To powder my nose.
Sijui nini nini. Jamaa lisnikini. Kwanza kupiga shughuli hapo ndani. Na watu wamekaa huku. Families kila mtu. So ule dem. Ya
kona shughuli sinikini na nini? Asma huko mwurse na msolomu.
So udem.
Alika kudeliver msolomu.
Msolomu. Siku na hii line-up ya mademu waganayo. So mmoja kuyo line-up ni sister Jama. The groom.
Au jongo bridesmaid.
Bridesmaid. So akuna upia meka kwa wacha tu waende. Sijua likuwa nda kufanya nini. Pia kaenda. Si ameingia. Pata action inendelea.
Vows were taking place.
Vows were being taken. Yes, I do. Dema liona li scream. Rayeki kambio. Pata dema likuwa in action. Ule boy mungina acha ngangana kaepa katoka. Noma hapo tu sasa. Pasta metokea, ni ma shetani, dema analia.
Unalia nini?
But me naona, that's, ujamali okolewa sana.
Yeah,
I'm happy. Majo sasa ibuni ambia if they wangeendelea, and then waendele, wedding ishe, marriage yanze, alafu dude kuinaitwa tu, all along.
Kwa zina kwa ganile for all time's sake. Nakuja na chapa.
So Zach, ngoja umedungwa closure pia yeye.
My friend. kuna zingine zinaitoka pension una collect. Kuna
active participants.
Sasa ni expert ana number kizotaminoni.
Okay, the thing is, see at mimi nimegongea mzee. But tushaachana na dem na akarudi akaniambia sijui for all time sake. Hey, that for all time's sake happened a couple of times. Mimi niko na collect pension. Juu nimesha retire.
Sino kumbia Zach ni expert. Anajomba hizo terminologies. Si ana kula doa NSSF hapo. Hata ni majabu la jadungi litopia kiatuoni. Unaona?
Ipo sasa wazee naitwa.
Afu unajua difference ya pension na penis ni ope ke hasa.
Yeah.
So lakini sasa back to them So akisha blame shetani, what happened? Umsalim forgive, like, because I know there are dudes out here who are very understanding.
We have so much in
hapana. So kitu ile apena hapo jamaa alitoka yeye na maboy ilibidi wame clear scene chap wamejitoa groom na mbugi yake watu wameskata. So in fact watu walibaki wengi ni familia ya dem. But sa hiyo uzo ma screaming manini Aibu. Watu ni chaos So mtu anakam ku save the day kujaribu kutuliza watu ni pastor. Pastor anasema hii ni mashetani ndo wameingia hapa nini. anajaribu ana try kukolule jamaa kule jamaa pick simu
anachukua simu
wone za chukua simu
siwezi chukua
atachukua simu jo na nyese ile kunatandikwa hapo kafu kafu
na huyo huyo ex ashajitoa ama yuko hapo
si alihepa sule ule bila alikama
kwa screen no no baki kwa dem
kwa dem eh
dem huo kubwa ni na
madem ati ati noma huwa the same cause I think kwa nabonga history na Ian alikuwa anambia Ian vile like back in the days madem walikuwa wanna take pride na hiyo like hata ukidate them mkiwa very young na ndiko sure sisi wote tusha go through your face ili uko na date them uko like 1920 na mna act like you'll be there together forever.
Yeah.
Squeeze una chiki dem live anasema that I'm just dating kumka na nili anzisho shit ude manaitwa nani ude malikuwa msik 5 liters of pass
oh nani
kamene wakili time kembe like you gang girls go out there and date. Yeah, you can never know what you're missing out on. Yes, but what it means is these dudes will continue disrespecting you. That's what happens. The fully heterosexual guy hataki dem anamwambia we just hanging out but I have to test this out and test this out. Okay, the dude will be like sir kazi yako ni nitonga come back it unamwaga unajipea shughuli unamwaga unajipea shughuli yeye mwenyewe anaenda ku confess I was dating this guy then anashindwa kwa nini hapatiwi heshima. Atiki inakuwa like if a man can do it why can't I do it because one can be sold at Koinange Street ours can't be sold anyway. If it could be sold mimi kwa nakatu chini even go like eh sasa majambazi wameingia kwa studio si niende tu niuza makende nikiuza makende
wikita tunga imit
but atuwezi uza it's not so atuwezi pati ya kitumoja iko na value the same value as something that's valueless but they don't want to admit that ati tukisema hivo we are being that's masajoni it's bullshit man
ngekuwa nuza yangu kama deluxe vash chikizile vitu na test na Nike shoes anambia tu like yeah, just grab nini waangalie wa nini wakague wa grab everything yani kwa co market jo this is I'm somewhere in Ibiza Casablanca macheza if this thing had value resale value
ingekuwa alafu nini
yeah
to go back to your nini how do you want your family to react because you are nearly marrying a hoe and you've just been saved from the hoe. Because mimi nataka raya fulani na choma. Niseme sasa juu tumeona familia yenu iko na malaya, sirudisheni mahari. Alafu mjidoe.
Yeah, unajua kisapu roho fanya hivyo. Niseme dem aende a misbehave. Ama tulikuwa tushapeleka mahari. Aende na raya nyingine. Ai, the next morning. Tani pesa yetu. Na zirudishwa nimeacha kiboys wangu mwenye.
Eh mimi naweza kuchukua ng'ombe.
Alikuwa amepeleka mahari. To a strange one man. Dema alipitisha hiyo raya. Mara sijui ni nani. Mara anadinywa na Shylock. Mara sijui. Jo. Alikuwa na kagawa serious.
Kanakuma kanagawa.
Tokyo jo. She was a Tokyo of the town.
Straight from Kumamoto University.
Yes. With bachelor's. Nakwambia, mpaka, but at some point ukuwa so much in love. Unajua Mamorio ndio, by the time Mamorio nakwambia, wamekuwa kijua for long. Ni ile wanatafuta who's the weakest ama strongest mwenye. Hana heart to tell this dude. Kamba ni achi. Yenyewe, unagongea. Sana. So like tini nini jamaa kafanya upelelezi family kakuwa notified kasema I don't want anything to do because of blah 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 infidelity adultery hizo vitu walienda wakaitisha na wakadunga nini mali ya kama take back your home
enyajo take back your home in her hole. Really she was tacky but even kumusha
yes
maybe kuna kitu contact
no nilikuwa nasema like sijui now family libaki unajua sasa mmesota na umerudishwa kitu mnataka sasa ude akienda akiletwa mahari nyingine utamkalisha chini na mwambie nini
do not
you owe us
kozi menikumbusha kuna pia video nilionyesha robo ilikuwa ya ule Akash mwachiki wife wake alidu another video Jazlyn Singh. So she did another video where she's talking about kuna date nani. So ira ende kuna drive ndaye jo cheki jo ira ina drive ndaye akademi kwa ko live on Instagram whatever the fuck anapatia na story ya vile kuna time u boy alikuwa ile time wana date u boy alikuja kumuona Kole alafu nini after kutaka kumuona Kole ikakuwa ni nini tena ikakuwa ni lazima apitie sijui some fraternity thing si ndio so shapitia the fraternity thing alafu yuko like he then came he picked me up and he took me out on to a date on this fancy place and he thought the place was fancy but you know what I'd already been there with the guy that I was dating ukairaena drive gari at what point is this dude allowed kukanyaga emergency brakes
like bitch,
be like, bitch get the fuck out like how much disrespect does this one dude have to do ko chikili kuitmaka podcast eh
ndio who is this
Akash aujua Akash umsa kwa ju flagrant na nani na umu India alikuwa anafanya flagrant na
Andrew
Schultz
yeah.
Ali quit podcast jo cause ali quit podcast cause it was too much like every podcast akika is it rise na muenjoy mpaka ziko like
nidunge
take away her microphone yes.
Nilidunge zaka sinopsis kidogo Akash alikuwa na bragu kuinje ya mewa virgin and stuff like that then udeo makaanza kurelease files
kwa podcast
atia kuwa kwa college alikuwa naenda tuna frat boys na nini and at some point she slept with some dude mwenye alikuwa na she woke up with an itchy asshole
oh shit
na ajui kama ajui nini li happen
nini li happen
so she just
the
keeps
virginity liku huko the
wrong entrance. Hall
yeah
co exit
keeps posting
so
ninja
zikaza kumenjoy
damn
yeah so alikuwa ameenda on a dinner ni dinner era yani birthday era ya hey show is your birthday you gonna party like it's your birthday so this dude is driving and this hoodrat is giving this story of how when they started dating umseli mpeleka pahali where she'd already been taken by another nigga.
By another nigga.
Yeah. Alafu mimi hapo ndo nasemaga juu na kanyaga emergency brake.
Unajua nini?
Me school by tu. Alafu umuso maga like I can take disrespect but I can't take disrespect. Mimi naweza chapa emergency brake. Kana nimejam expressway. Siwezi piga dem ngumi. Lakini naweza kudrop expressway. Unajua kale ka place kana kuaga pako na nini? Pale nikisha kuaga na naishia. Ati you stay the other nigga this show. The other nigga.
You like expressing yourself.
Yeah, yeah.
This is the way.
Pole like. Ski pigia eh. Tell na naishia tu. Udem ame disrespect ira ya to levels that I don't think it sounds sexist, but I don't think married women should have podcasts. Cause a lot of them end up disrespecting their dudes. It just happens. Haikuwagi nini ama nini, but they'll always say some shit. Ilo nashindwa jo. Cause he dude ilikuwa alisema kuna mwingine ashapatia na story jo. Story nyingine. But kuna ira alikataa kumkula nyese. Ajeti kamta kula nyesa kujua alikuwa na period. What's so bad about that? Alafu eti baadaye ira nyingine atambia, "She's a virgin. Virgin marchia." Kaenda huko.
Mwazio, mwazio statement umetuwe naenda kukutafuna.
Iyo, mademo kwa mari.
Wasikuwe na pod.
Wasikuwe na pod. Kuzajua shida pod, mtu share vitu ufai kushare.
Yeah.
Na mademo, they are trying so much who are dudes, they are sharing dude stories. Najua, because dude stories kuna limit. Najua tu kuna limit. Like, as a man, there's a limit to the number of pussy uneza pata before date. Dem akiamua kupata infinite number of dicks, atapata infinite. I think ilikuwa nani ile raya vile wagani lecturer aliput ina design ukanyonyola nyongeza kusema that women alikuwa ni women control sex ama they have
women
something
control sex,
kuna term alitumia ile madem ndio determine nani ana have sex ndio so dem akikaa chini saa hizi aseme anataka body count high kabisa she can have one is amka kutoka leo kabla nifariki nataka 10,000 utakufa pale uko like oh shit
I only did two
that's
so on
like there's limits so ude you bonga gama
oh shit
ana bonga gama baki rai me quit podcast that dude
now, okay so I'm a quit podcast lakini bado yuko na dem
yeah
okay quit the wrong thing.
The wrong thing, yeah.
Yes.
Yeah.
Quit the wrong thing. Afu hii podcast nimefanya like comedy yake ikafika hiyo level ilifika. Kusose. Akash thing. Ujura. Yuko na demu naitwa Jazlyn Singh, jo. Yeah, and she's singing. the wrong things.
Singing
she's
like
singing about
she's
dicks.
She's singing, man. She's swinging.
Yeah. Yeah, who damn to. Nimetry kutafuta hiyo video. Hii video jo iraya jo nilikuwa kuandaa jo ikidrive. Niasikia jo ikiambua vile. Yo place ilipeleka na date kifikiria ni special. Tayari.
I've been there
with another nerve. Yeah. Najua ile like
the
yeah,
jo. Uweka kuna kapod ingine nilimeona kwa TikTok, sijui ni podcast gani. Then kuna jamaa wonge about do na vitu kama hizo. Yuko na mademo wawili. So sijui pod ni au mademo wawili ama ni yake. Then jamaa anaongea vile mademo enda kwa gym, alafu anakatiwa na gym instructors. Unaona? Alafu hata ni mau mademo anakatia gym instructor. So gym instructor anakuwa gapo na mguide nini. Demo anachukua gym instructor na mpeleka mpaka kijani anamfanishia, anamfanyia kila kitu. Alafu baadaye ndo demo anashtuka kapa na tema huyo jamaa andea mwingine. So majamaa waendea kwa huyo boy ana tuchanue jo vile tunaweza tuna maintain do kitu kai hiyo. So kitu fani ni hiyo video ni how mademu wawili wako hapo. Ujamaa napigia story au mademu tu anakuwa tu complicit, wanakaa tu complicit kwa hiyo affair. Mpaka watu wanaanza kuandikia wasema uona andiki unapatia ma veteran story. Ambia pana hawa wawili ni kani experts. Mwingine anaandika hawa wawili washapitia wana history na hiyo. Wako na experience hapo.
Damn man.
No one is safe, man.
Yeah. But who them? Who them are cutting your square wedding?
That's like the disrespecting. The ultimate disrespect.
Very disrespectile. Mimi sana is a disrespect Buddha kejo. Na kabla ni shia. Tukilo unsa mae Buddha libishia. Then ulilea malaya.
So Buddha mfanya nini?
Uko proud umelea malaya. Sasa unajua lazima I have to vent. I have to go alafu niogwa saa. Toka hapa na yoma la yako gwendeni huko nataka ngombe zangu na niingia kwa nini na niishie hiyo cause yo nishaskiaga horror stories
but
your robo jail kwa horror jo hiyo ni how do you recover from that
unajua zaka ni experience ile ya bachelor's party ile tufanya before but yeye ni yo fetish zao za hiyo location that was a bit
alafu atukimalizia cha tumalizia na hii story. Hii story nani ndiye alishare na mimi? Okeno. So ilikuwa ni story ya kuna boy alikuwa amego missing Massachusetts states. So ilikuwa nini? Like there was even a poster missing person. Please help us find Zacchaeus Talam. Height 5'7" nini last seen location ilikuwa ni Bethany, Oregon. Si ndio? Wakaeka the numbers and everything. And then later, the same guy ikapatikana that alikuwa deceased.
Oh, shit.
Found deceased. And so I think the story was, alikuwa na hizo stories, maybe alikuwa mekosana na dame, najua. Alafu, hii stories za kugongewa. So that's the rumor, that he could not take it. So he either offed himself, ama maybe ali end up in the wrong place. But I think, kuna time sikubalianagi na hizi masculinity channels, but I think he come to his stories za kugongewa. Fadhali useme kugongewa is a must and you stay alive than you put someone at such a high pedestal that you want to off yourself because of them. No. Let, shit, man. I think hapo ni, kuna fako na single night, well, let the bitch go, man. Usikuwe nini. U boy, alikuwa hivyo. Missing, then found deceased.
Plus, there's nothing priceless than someone showing you true colors zake.
Yeah.
I'm a dislike zake. If you have other preferences, may take it as a gift, man. Like, if this is not nini, move on. But I think it's you train yourself by the...
Yeah.
It also depends with the clique that you're hanging around with. So if kama nyi ni yo clique ya, sujui ya kinifanya hivi, ati soulmate... Najua unajua hizo soulmate ni kama ni life partners. Sometimes someone can have a change of heart. And that's it.
Move on.
Okay. Instead of a soulmate, look for a wholemate. Yeah. But rest in peace, go boy. But hopefully, haiku ati abeji off juu ya hiyo. Like usinoki, usioi put mtu kwa pedestal high hivo. I think ni the same thing ilikuwa ni nani. Kuna rai kwa meandika yu story ya kulikuwa na video fulani kwa inagora. Ni video fake. It's not a real video. But kuna time akina Rihanna na nani walikuwa naenda to a certain place. Rihanna na
ASAP.
ASAP. So Rihanna katoka kwa gari kama boeka afu akaishia vile naishia. Kwa katikati yao wawili Rihanna is a superstar. You understand? So of course mapaparazzi wanapiga Rihanna picha. Alafu kuna rai kumeandika you see now ASAP Rocky has stopped pedestalizing her. Unajua hiyo? Kumweka kwa pedestal, eh? Pedestalizing her. That's why she's acting up. But she knows she can go nowhere. She has 3 kids and a 4th on the way. Kashindo, unajua Rihanna? She can go nowhere. Unajua, I think kuna raya usahau. Pia sisi as dudes. Unakuwa kwa groupies pia. Unajua? Yeah. Mine za kuwa pale, jo, na introduce mtoi wangu, jo. Like, this is Rakim, your brother. And this is... Yes, hey.
And another one on the way.
Yeah.
Ate huyo.
Huyo ni wewe.
You're going to claim it.
Check it. That's cool. Like, do you need a DNA test? No, this one is mine. Hey, check it. I'm ready to be his father ASAP. As soon as possible.
Pale kwa birth certificate, wendu una make sure unaenda kuchukua.
Yeah.
Duna mkuchua jina uki naandikuwa po nikape. Mwafata nikambaka AKM Afrika.
Sindiyo.
Duna kulumta sirabu.
I think nini pia as we talk about girls not the same way pia madema joga not all men are created equal, not all girls are created equal jo. Rihanna ni Rihanna jo, tutulia jo wale ni shida thagro kimeisha jo iko ni 2 billion yana za tengeneza nini Mauri Roni jo. Tengeneza niko huyu jia ni mwetu
atajenga. Anajenga hayo mbaki inafika mpaka wacha kwa kina mua kwa kuma. Ina land tu hapo.
That's different. Do you think that would be... Is that cheating? Apart, that's investment.
Gaya.
Iyo ati umechupua tu nini? Ati Rihanna amekuspot tu from nowhere.
Iyo ta waifu akikata kuelewa na sawa. Kwa ni weni mijing?
The first person nakalisha chini.
I'll pay child support.
Listen, babe, kucha. Nimeenda kazi.
Yeah. Nalipa child support. Nalipa child support. Wewe, tulia. Yeah.
Actually, ukakatana jam.
Yeah. Hata yeye mwenyewe is understand. Hata vile madem semanga I can't share. Hata share. Hata kumwambia threesome with Rihanna. Yeah, demu yako ndio nakwambia yes, let's go.
And if it's the other way around.
Ati, ya meata.
Sasa nani Jay-Z ni anataka mtu
wako. Yawa, eh, hakuwa. Still, check.
Mwapa na kudanganya.
Sikiza hiyo. Mwapa na... Still me na dai. Na dai spousal support. Lakini wakumwene. Epo, check yule hazi ya nani ito.
Man, ewe.
Amu cheki hazi ya nani.
Hazi ya nani.
Very J. Blige.
Oh, yeah.
Raina dai ki spousal support.
Oh, yeah.
Iko hile when she was doing that song, I was there.
Mwapa na hit up J. Ni aje. Time to rock a fella.
Hey shit.
Ay. Bila mwapa sikie shizile ati na Jay-Z. Utasikia mwapa mwambia, "Hey babes, you have always wanted to do a collab with Jay-Z.
Jiga.
It's an opportunity, eh?"
Oh.
Yeah.
But eh.
Okay.
So Rihanna anapata mtu wa nne.
So Rihanna anapata mtu wa nne mwafu na kuna tudemu kwa nasumbua huko.
Na uye, katu mtu mmoja. Niliona hata Beyonce kwa ile Met Gala.
Nikona, she's a solid wife. Anawatoi, still married to Jay-Z.
Yeah.
Alafu the same day, see the same day matu, alironka 2 days earlier. Kuna dem fulani hapa alikuwa gasi, juu alikuwa kwa media. Alikuwa anambia yuko in her 40s. Kwa anambia vile madem wale wako in their 20s. Msidanganywe muolewe. Hakuna kitu in marriage. Sijui alikuwa anachocha madem jo.
Yeah.
Alafu hapo tena kidogo unaona Met Gala.
Most of them, wale madam wali highlight, all of them are married with kids.
Kitu funny.
Jay-Z, tinani, Beyonce, Rihanna.
Yo kitu unasema in the same thing na nini. Kuna ude manituwa Adele Lonyango. She, akibonga juwa divorce yake, alibonga juwa divorce yake ya, this guy wanted me to be a traditional woman. Have a family, have kids. So remember when I reacted to that video niluliza, tukiangalia like if anyone random was to judge Adele and Rihanna, who would that person think is a traditional wife? Shall notice? We don't. Rihanna, what's traditional about Rihanna? Shall notice? That's Rihanna. She's a superstar. Doors are opened for her. Like kuna vitu zile zina happen igi zile even ASAP Izzy feel vibaya because that's Rihanna. You understand? So for you to try to downplay our madam wale wanataka to have a family and to be wives and what, at somehow they are less because wao wanataka kuwa out here wilding out, ni bullshit. Like dem akitaka kuwa traditional, let her be traditional. If you want to and be I modern think, be modern, you know why? Because dudes are out here and they are ready to give you some modern dick.
But more
with no attachments.
More foot is modern.
Sio ati kutaka kuwa kutaka kuhoe around. Because hao siku hizi wame change modern kumaanisha hoeing around. Najua hiyo kuwa na hoe face. The hoe face that goes for too long ndio inaitwa modern.
Because akona breaker gongwe.
Kuzi kinambia modern na niangalia au mademio list tulikuwa tunaiona hapo kwa hiyo Met Gala na wako married. Hey, bro. Au madem ni au ndo na
cream of the top.
Womanhood, eh? Na watu wako na na watu wao hapo. Hata local ukiangalia kina wahu si wako married na wako na ni the modern women.
Yeah, kuna hii bullshit really come tuika kuwa dema kitaka kuwa kugawia raya mob ana claim she's not modern. Yes. We agree. Imekuwa tu ni hiyo bullshit unataka kugawia watu wengi bila kuzi hata sisi wenyewe, even as dudes, atugawangi ovyo ovyo. Siwezi kupatia kende. But you may remind, history is kuna plan kuuliza. History ya nini, udema naito nani? Megan Thee Stallion, kuchezwa na Clay Thompson. Ilifanya mademo waka jam, nichiki dem fulani ya mepost video. You cheat on Megan Thee Stallion? You cheat? How dare you? Akiambia Clay Thompson hivyo. Clay Thompson na Megan Thee Stallion, nani likuwa miangukia mwingine?
Megan.
Like, Clay, what are we talking about? He's at over 300 million. Fuck Megan Thee Stallion.
Thee Stallion ni nani?
Amjui yo dem.
Amjui Megan Thee Stallion.
Najua Megan. The nani?
Clay Thompson.
Chiklawa
Clay Thompson, NBA superstar.
Iye na kwa nataka kusama, Megan, I want to be your stallion. Yeah, kuna ude manituwa Megan Thee Stallion. Apparently, alichezwa na yora, yeah. Na madema alikuwa na lose their shit. I understand vile alichezwa. And to me, I'm there like... Kwa siyenda ilifanyaga nani ya kafungwa, ama? Tory Lanez.
Tory Lanez, ya.
Kwende huko. Alichezwa, kwende huko. Kuziona yasi nasikega watu wakisema ni Musra liko innocent.
Nani Tory, ya?
Yeah,
Tory was on some bullshit, but...
Did he actually shoot?
Aku shoot mtu. He just took the rap for whatever happened. He took the no snitching route.
So, mwana Megan Thee Stallion, who did cheat on her? And you as
a girl? Megan namjua, nikuwa natafuta hiyo raya ingi.
Clay is him. Clay is him.
Yeah, I think after nani, after Steph, is there a more little shooter kumshinda? After Steph, yeah. Steph to me, just a crazy motherfucker. Ila Steph waga ni crazy. And that's Clay, cool, Clay kuna games ingine yuko na mwatch. Yuko like, what the fuck? Na cheki. So Clay pia yuko level yake. So for who dem, hiyo kwangu yata ilikuwa mismatch. Like Clay unende aje huyu. Because she's not a conscious rapper. Unajua miku wana understand, the dudes that used to fall kwa miguu ya Erica Badu, that's Erica. But Megan Thee Stallion out there akikwenda huko
kane akikwenda works
ama robo yani Megan Thee Stallion na Clay Thompson
wakane asegu wakari wasta
wakari wasta.
Yeah, so robo tuambie jo Megan Thee Stallion kuchezwa ama wapi unaona? Yeah. She needs to be pedestalized.
Yeah. Udim.
But hiyo story ya kuchezwa, I think anaisema tu ndio apate
sympathy.
Rael mtoka tu. So, because ukiangalia language yake vile anasema iti, with all the cheating, with all, I stuck around you with all the cheating and all, and now you can't go through, because I think alikuwa anataka wakwe married. So, msa kasema hezi mmari.
Yeah, I'm not giving you
a hug. Unajua kuna gile script utoka Hollywood. Hiyo hizo my area tunaijua hiyo script. Noma tu ikitokea
you cheated.
Noma tu ikitokea you cheated. Alafu made mwingine akisiona wanaangukia huko. Na most of the time sasa zingine tunapata ni opposite. Tunapata hata ni demo alicheat jamaa tu ni vile.
Ukiangalia demo alikuwa anasema sije amecheat na yeye. Mzee demo ana threat ni huko online yani na mafans wa Meg. Paka demo anatokea na mazee sinye mtoke tu mseme ukweli jo si mimi sikuwa. Cuz she's being attacked by the hive.
Oh shit. Yeah. Damn, how my damn too. I go out here just wiling out. No? Yeah. But yeah.
Wewe unaje pia mwafu huko. Kuna jamaa alikata kumari demo mwingine hapo. Juu ya demo alikata ku
Stack five.
So hizo ndo issue pia squeeze, especially on my bowlers. I think tushaisema gapa before. Bowlers wako na kitu inaitwaga shelf life. Na bowlers namaanisha tu watu wote, mamen wote wako in sports. Kuna ga shelf life. In fact ukipata LeBron na nani na the GOAT mwenyewe
MJ
Cristiano Cristiano au ame outlive watu walianza ganao career, unaona kuzu au they are exceptional. But mtu weza mademu kawa na calculate utaka NBA umeni years, unaona. Ukianza na ukianza maybe 20 unajua 15 years by 35 utakume unatoka kama 38 hata sasa na ma 35 36 hapo ndo retire. So we school ume hit 34 unaona issues manza crop up
because there's a younger nigga coming up.
Exactly, anachapa and ka divorce because number one career yako either inaisha na wengi ukiangalia utapata jamaa akiretire akirimaliza career yake ya sport au piga au chapa divorce wote. In essence wanafa sendo wakwe pamoja juu zile ma road trip zimeisha, kuko on the road saa zote zimeki.
Spend more time together.
Same takwa, basi hundu zuu katika. Jidema anajua jamaa anayamipata ido, kuna ilamsam, anajua atakula ngapi, anamtema.
And it's no longer spontaneous.
Exactly, mingi zinakuwa hivo. So utapata dema kisha atoka ndo wana kamu ananyemelea mwingine. So hapo na kuna lipua donu umetoka na lamsam. Unda mwingine ndio na kama mtukule Anthony Edwards alikuwa alifanya blanda kuchukule ule madam alikuwa much older. Unaona huo madam sijui ameyukashakuwa na machama wangapi
marapas kwanza wa
marapas sijui nani ni anakulaga tu ile doi nitwagaje hiyo
child support
inatoka hapa alimony inatoka ndio akachukua kijana mdogo Anthony Edwards. Uzuri Anthony Edwards akaenda kotini akasema hiyo ndo ameambiwa lipe anailipa yote in cash.
By the way walifight hiyo nini
hiyo
kuilipa tu once hako anataka.
Alileta noma.
Walileta noma because unajua unasema yeye alikuwa anataka kuilipa once. But demo anasema what if hapo mbele apate contract nyingine? Apate contract nyingine.
Ndio yake inaenda juu.
Ndio yake inafaa kwenda juu.
Which atapata because
But ikasetoliwaje? Alikubaliwa kuilipa?
Alikubaliwa kulipa once.
Because alisema hataki anything kudunu.
Yo damn.
Because uboy mwingine ule alikataga get married ilikuwa stack 5. Anaitwa Steven Jackson. Steven Jackson ndiye aliambia girl kuna shida kiambia demo ati wa marike kabla wa marike wa nini wanafaa ku sign prenup demo alikuwa anashinda ki delay. Boy jo alimwambia ali cancel wedding. Kuzona jo ma demo American jo utakaji jo. She owns half your shit jo.
Saini noma.
Ai zito, mimi hakuna bila nachukua half shit.
No nata USA umeleta kuna sheria inapitishwa. Mali kama ulipi child support. But sio na yeka kuna range wa makers jo 100 kuna dai wale like $100,000 child support.
Yes.
Wanachukua passport yako.
Oh.
But wanataka kuirudisha chini pole. Baki fike kitu kaa $2,500. So wana push watu. Unajua kuko kuna mademo wana survive na child support. Yuko na mtu yu assassin, yuko na mtu yu Ian, mtu yu morph, mtu yu robo. So
si kila month unamtumia
alikuwa nagawa tu iko iko
unampatia gado eh mwapa namtumia 25 ada ki 10
wanaishi smooth
alafu ndo anaingia sawa anaanza kutoa mashow sijui Real Housewives of Ikonini sijui Real Housewives
au choma au choma kabisa tu but hey, so be safe out there man you young dudes sawa jo mademu wenyu wako out here wako on Tinder jo. Then atako, I was on Tinder, I was lonely. I wanted to feel, mkwile ya nani? Mskile ya...
I want to feel good.
Yeah. Okay, Will Smith. Yeah. I've not felt good in a long time. Will Smith kiwa hapo kwa kiklown kina skiza. Will pia kwa kina choma. Yawaja tuseme tu kweli. Pele kwa kwa meza na weni Will Smith. Yawaja sisi tukipele kwa na Jada Pinkett ina make sense. Kwa yote yu na jala sisi tumafika. Onyango kuja. Ni Jada Pinkett. Unajua? Lakini ya Will Smith, man. Like, I will pia lichoma agajo. But don't find yourself in an entanglement. Meko ni episode 662. Kama kawaida vile usumaga, like, subscribe. Hit the notification button, tell a friend, tell a friend. Tukimalizia tusema Eka Nene.
Eko Nene.